Ngijabule kakhulu ukuba ngibe lapha kulokhu kusa futhi September izibusiso zenkosi elungileyo ukuba ziphumule phezu kwalowo nalowo wethu. Futhi bengingazi ukuthi bengizoba lapha ukuthi ukumangalisa kimi. Kodwa bawuyekile umhlangano eJalimane elinye futhi iviki ngenxa yaleyo nto ethize eyenzekile, badingeka ukuthi basebenzise leso stadium. Ngakho asiyi kuze kube yiviki kusukela kuleli sonto elizayo. Ngesonto elizayo sizoba sengomgqibelo ozayo nangesonto ezinkundleni zokukhempa zama-Methodist eCamp Bessville eKentucky owomkhankaso wokuphilisa. Umgqibelo ebusuku kuzoba inkonzo yokuphilisa eCampbellsville izinkundla zokukhempa zeMethodist. Ngesonto elilandelayo ntambama ngifuna ukushumayela umlayezo wevangeli uma inkosi ithanda. Bese kuthi-ke ngesonto ebusuku futhi kuzoba khona inkonzo yokuphilisa ezansi. Lokho kuseduze kwedolobha lasekhaya kuthi lapho engazalelwa khona futhi ngakhuliswa khona noma ngazalelwa khona futhi ngakhuliswa lapha eIndiana. Ngakho nina elinabangane obefuna ukuza enkonzweni yokuphilisa awu inkosi ithanda, sizoba khona umgqibelo ozayo ntambama noma kusihlwa njalo. Ngiqagele iqala cishe ligamenxe elesikhombisa. Umelusi wethu othandekayo uzohamba nathi ukulungisa ukucula kanjalo njalo. Futhi kuzoba khona izinkonzo ethabenakele lapha ngesonto elizayo ekuseni nangesonto kusihlwa. Futhi kuzoba khona onomoya omuhle kabi umfundisi lapho ukuba akhulume kini ukumangaza. Ngakho ngizovele ngikuyeke kulele kanjalo ngoba sizama ukuthola omunye ozonimangaza kweyangesonto elizayo. Futhi ngakho manje nina eningeke nakwazi ukuba sezansi eCampbellsville ukuba abe nathi emhlanganweni ngani, wozani ngqo etabernakele elincane nezinkonzo zizoqhubeka njengojwayelekile ngesonto elizayo ekuseni nangesonto kusihlwa. Sizophuma uma kwenzeka ukuba abe khona omunye lapho owaseduze kwaseCampbellsville ngokuvamile. Sizama ukuphuma senzela izinkonzo kodwa lapho sinabantu abangeke nje ngesikhathi ukuphuma kuleyo mihlangano. Futhi sizoba nezinkonzo ikakhulukazi zabo nabafo abancane. Ngakho wonke umuntu uyamenywa ngenhliziyo emhlophe kulezi zinkonzo ezinhle. Manje ke kwenzeka sathola manje ukukhuluma ngesikhathi ukuthi ngempela kwanda kanjani. Cabangani nje ngizosuka lapha ngaleshumi nanye nqo ekuseni ngiphumele uSveli nangentambama elandelayo masinya emva kwelantshi ngishumayela eLuxembourg naseFrankfurt eJalimane. Cabanga nje kusukela ngaleshumi nanye nqo lapha ngisuka eLuxembourg ngaleshumi nanye bese kuthi ngentambama elandelayo ngishumayela eFrankfurt eJalimane nomehluko ongamahora amahlanu ngesikhathi ususwa kuso okwesikhathi. Cabanga lokho nje kulukhulu ukukholwa, akunjalo na, kushesha kakhulu. Kodwa akwenzeka ukuthi thina ngumusa kaNkulunkulu ukuthola omuhle ulayini wokwedlulisa iPC9 ukusuka lapha kuya eNew York, futhi kusukela lapho kuqhubeke ngePan American isithatha isise ngo eFrankfurt. Sizoba lapho-ke izinsuku eziningana bese-ke siyahamba ukusuka lapho siye eBerlin. Nano noHal Hermann odumileyo ngizoba naye ubusuku obubili eBerlin eJalimane. Umqondiso wamabhayisikobho odumile osephendukile waseHollywood futhi waphenduka ngomunye wemihlangano ngaphandle lapho. Futhi uyiJalimane ngokuzalwa futhi usebuyele eJalimane eshumayela ivangeli phansi kwethende elikhulu eBerlin. Nezinkulungwane eziningi ziyeza zivela ngemuva kwekhethini lensimbi. Ngokuphela kuyinto efikiselana umunyu. Ngokunye ukusa ngangihlezi eZurich eSwitzerland futhi manje ke kwakukhona abantu abaningi kakhulu. Sasinabantu abayizinkulungwane eziyikhulu namashumi amabili nesithupha lapho emhlanganweni, ngakho sasingakwazi ukuphuma endaweni kulukhuni. Futhi ngakho wonke umuntu niyazi kufikiselana umunyu futhi benxusa ukuba bakhulekelwe futhi befuna ukwazi ukuthi inkosi izothini kubo. Nenkosi yathi imiphuma bese wehla uye ngasogwini lolwandle noma ogwini lwechibikazi. Switzerland izwe lihle kabi. Ngase ngithi Billy wena hamba nami. Wathi manje baba ulungiselela ukuzihilela yonke indawo phandle labo futhi uzodingeka ukuba uthole amaphoyisa. Ngase ngithi awu inkosi ngitshele kuba ngehle ngiye ngasogwini. Ngakho ngehla ngase ngihamba nganyukela linga khona kukho noyedwa amaJalimane namaSwiti neBelgium neFrance nabase-Italy emhlanganweni. Akekho owangiqondayo nhlobo ngangihamba ngiqhubeka ngongiya la ngapho. Futhi nginendlela yohlobo lokuthi ngizifihle kancanyana ngiyangabaza ukuthi umfowethu uQobo angangazi yini uma behlangana nami yabo. Ngakho futhi waye ngangihamba ngiqonde ngakhona sase senyukela lapho sase sihlala phansi noBhili wathi ngani uyazi bayangazi baba. Ngathi awu ngathi bangahle bakwenze kodwa ngathi inkosi ingitshele kuba ngenyuke. Wathi kodwa inkosi ifuna wenzeni na? Ukungabekezeli kwengane niyazi. Ngathi ize kunakekela lokho. Ngakho sasiqala ukuhamba sibuyela emuva sigudla ugu. Ngabona umfo mdala ehleli lapho ekhala efunda kanjalo. Ngathi nango nguye lowo. Wathi awuzukuhamba ngezinyawo wenyuke bese ukhuluma naleyo ndoda. Ngathi qhaba izohamba yenyuke bese ikhuluma nami. Ngathi ingathi manje ingeyakude li. Ngase ngithi ize lapha. Udaba oluphuthumayo. Ukusisa ubone uma leyo ndoda ingenakho engiphathele khona futhi kuphathelene nengalo yesifazane. Ngiyabonga ngathi wathi wazi kanjani? Ngathi umbono washa nje futhi leyo indoda efanayo yiyo leyo ehlezi khona lapho. Futhi ngakho ngathi buka ngapha nje bese uhamba wedlule eduze kwayo. Sahamba sihamba sedlula ngakhona emizuzwaneni embala wathi baba leyo ndoda iyasilandela. Ngathi ngiyakwazi futhi sizofika sijike ejikeni sizowela ibridge elincane futhi izohamba phambi kwami bese ingedlula khona lapho ebridgeini buka ukuthi ayikwenzi yini. Wathi kulungile. Ngakho sahamba saqhubeka futhi nantso yima yahamba phambi kwami yase ingedlula khona impela ebridgeini elincane. Ngathi mfoli Branham yase ikhipha okowayo omncane yayinojosaka omncane njengemishukulu yamanenekazi yakhipha lapho isikhwanyane esincane sabesifazane sesandla sento ethize ipasipoti yayo futhi yayingeyase Russia. Futhi yaye neduku phakathi lapho yayifuna ngilikhulekele phezu kwalo yase ilidabula imicu eyisithupha yenzela owesifazane owaye nengalo embi kabi eyayikade ilimele futhi ingasindi futhi ishwabana. Futhi wayengumama wabantwana abahlanu imicu eyisithupha niyabo kuphelele nje. Ngase ngiyibuka le passport yayingeyase Russia enhla evokhethini lensimbi. Nokucabanga ukuthi inkosi uJesu yakwenza kanjani ngibona lo mrashiya ozihluphekelayo. Ngambuzo ukuthi babe bangaki ababe sezathi lapho wathi singamakhulu amaningana esedlulile emgqeni futhi sehlela emhlanganweni wakho. Ngathi waze kanjani ukuthi bengisezathi lapha na? Wathi awu sekuze ngomsakazo waseSwidi. Ngase ngithi sewake wezwa ngezinkonzo zami phezulu lapho na. Wathi ngenkathi umfana omncane evuswa eFinland la lokho wahamba kwaze kwayoshaya eRussia yonke indawo eRussia lo mfana omncane wavuswa wafileyo. Ngakho nje kuyakhombisa uNkulunkulu nabantwana bakhe yonke indawo kanabo na. Muhaleman wangitshela wathi Billy siyoba lapho. Niyazi kusondela emgqeni lapho eBerlin. Wathi kuyoba khona mhlawumbe abantu abayizinkulungwane ezinhlanu noma abantu abayizinkulungwane eziyishumi bemi uma usukhipha inkonzo emizuzwini eyishumi entubeni engaphansi komhlaba awusaboni muntu. Babuyele emva kwekhethini lensimbi futhi baputshe njengezimvukuzane. Ngakho kuyakhombisa nje ukuthi ngaphezu kwakho konke kuphika uNkulunkulu konke okungamesaba uNkulunkulu bonke ubunazi ubuhitla ubuntaliyane nobukhomanisa busoze behlula ukukhanya kwevangeli. Kusalokhu kusezinhliziyweni zabantu futhi ngiyohambisa kwegagasi njalo njalo nanjalo njalo njalo soze kwaphela. Ngokuba uJesu wathi phezu kwedwala ngiyakulakha ibandla lami namasanga ayide sawayi kulahlula. Akumangalisi na ukwazi ukuthi sona impela isizathu sokuthi nihlezi kulendle eshisayo endadlana kulokhu ukusa namafeni aletha umoya ephephetha yinto ethize phakathi kumuntu ibiza amandla afihliwe izwe elingaze lutho ngawo yilabo kuphela akade bengabahlanganyeli bawo uyazi ukuthi ayini ngabe izipika ezincane ziyasebenza phezulu lapho manje na esikhashane nesedlule bengingamzwisisi umfowethu othandekayo emuva lapho amafeni omoya ephenduka futhi angeqondanga okuningi abekusho awu siyajabula kulokhu ukusa okunibona niphakathi niphumile ngalolu usuku olushisayo ningayikhohlwa inkonzo yangolwesithathu ebusuku etabernakele futhi ngicacele nizomuzo umfowethu Neville ngesikhathi esifanayo ngomgqibelo uzayo ekuseni bese kuthi-ke mhlawumbe uzoqhubeka ngqo kusukela lapho kwehliwe kuyiwe eCampbellsville-ke noma ngalokho kuhlwa njalo kwenzelwe inkonzo futhi ngiyajabula ukubona u-Edith omncane nomndeni wakwa-Wright usukumile futhi kulokhu kusa udadewethu Lawton abaningi babanye benu lapha futhi ngithanda ukuza udadewethu Angie nabo becula uqondisa ukhozi emoyeni ongenandlela yezinyawo noma ngabe kwakuyini ngenkathi engena ngangikujabulela bengizama ukukhawulana nomfowethu Freeman emuva laphaya futhi ngikhulume naye umzuzwana futhi leyo ndlela ngikutholanga ncamashi ukuthi bekuyini ake sibone omunye umuntu lapha ufuna ngumkhuleko wesitho umuntu hawu ngesonto ledlule ebusuku saba nomhlangano omangalisayo ngale ebandleni lomnyango ovulekileyo inkosi yenze isimangaliso esikhulu lapho futhi sekuthi kugcwale lapho indlu igcwele abantu leliviki ngakho bekuyisikhathi esikhulu o esiningi-ningi isimo sokushisa kwezulu kodwa nokho makabonga uNkulunkulu siyakwazi ukuthi sibe lapha endlini yenkosi kulokhu kusa futhi silungele ukukhonza inkosi singakhuleka Baba wethu wasezulwini siyakubonga njengamanje egameni likaJesu indodana yakhe ethandekayo ngakho konke lokho esenzele khona nokusithethelela izono zethu nokusimemela kulena emangalisayo inhlanganyelo emangalisayo yokuhlupheka kwakhe nale nhlanganyelo yenkazimulo yakhe elandele ukuvuka ukwazi lokhu ngesiminya ukuthi uJesu wavuka abafileyo futhi uyaphila phakathi kwethu namhlanje simthanda kanjani pho ngalokho akwenzile ukumbona ukuthi baphilisa kanjani abagulayo wenza le ncane intombazane eyimpumputhe ifunda ibreyili ngobunye ubusuku amehlo ayo ukuba avuleke yase ihamba indlu yonke kufakazisa kubantu ukuthi uvukile kwabafileyo namanje sikhuleka kuwe uNkulunkulu omkhulu ovukileyo uNkulunkulu wawuNkulunkulu bonke igunya elikhulu kunawo onke phezu kwezinto zonke ekhona emazulwini nasemhlabeni mbusi nomenzi khulekela ukuthi ubuntu bakho bukhulu bobukhosi buzosibusisa namhlanje nobukhosi bakho bukhulu bugibele ezinhliziyweni zonke kulokhu kusa baba futhi ukulawula konke sicela inkazimulo kaNkulunkulu egameni likaJesu siyakhuleka amen ngale ncwadini yabasekorinte bokuqala ngendlela yendikimba nje uma besingayibiza ngalokho okwemizuzwana embalwa sizothanda ukufunda ivesi noma amabili lapha ukusinika izendlalelo nobufakazi buncane engifuna ukunitshela bona ngaphambi kokuba siqale ukukhuluma nginamanothi ambalwa abhalwe phansi lapha ezinto ezehlukene engifuna ukuzisho kini mayelana nezinkonzo nento ethize eyenza ngolunye usuku ngakho ngeke ngakukhohlwa ngiyethemba manje kuba seKorinte bokuqala izwi likaNkulunkulu njalo lingelokuqala ezintweni zonke lingelokuqala gcinani izwi lakhe namanje sahlukweni seshumi nane futhi siqale ngevesi lesithupha ngifunda lokhu manje-ke bazalwane uma ngiza kini ngikhuluma ngezilimi kuya kunisiza ngani uma ngingakhulumi kini noma ngokwambula noma ngokwazi noma ngokuprofetha noma ngokufundisa na
dying without life give us sound.
Nezinto ezingenamphefumulo ezikhalayo noma igenhle ihabu noma zingakhali ngokwahlukeneyo. Kuza kwaziwa kanjani ukuthi igenhle nahabu na? Ngokuba uma icilongo likhala ngezwi elingaqondakaliyo, ngubani oya kuzilungiselela ukulwa na? Ukhuluma uPawulu. Manje ngale mahubweni, amahubo okuqala sifunda lokhu.
Blessed is the man.
Ubuso siwe umuntu uNkulunkulu ongayi kumbalela unright ukulunga noma isono. Nomuntu obusisiwe ungumuntu ohlukile. Ukhuluma uDavid esho ukuthi wayebusisiwe kanjani ukuthi umuntu obusisiwe wayengumuntu owayengumuthi otshalwe ngasemifuleni yamanzi emahubeni okuqala. Nokuthi uyothela kanjani isithelo sakhe ngesikhathi sakhe sonyaka. Ungamesaba uNkulunkulu angeke abe njalo kodwa uyobhubha kanjalo njalo. Kodwa umuntu obusisiwe wayengumuntu kaNkulunkulu. Futhi manje ngifuna njengalokhu nje bengebaningi kakhulu lapha namhlanje futhi ngethemba ukuthi akushisi kakhulu kini ukuba nihlale lapho imizuzwana embalwa noma okungenani imizuzu engamashumi amane nanhlanu. Ngingathanda ukukhuluma nani inhliziyo nenhliziyo namhlanje. Etabernakele angilitholi ithuba lokwenza lokhu kaningi noma ngaphandle emhlanganweni ukufundisa imfundiso noma ukusho izinto engifuna ukuzisho. Kodwa ngaphandle lapho kuhlala njalo kuyizifundo zokuphilisa kaNkulunkulu. Nangaphandle kwamanye amabandla lapho ukwehluka kwabo kuxubana khona namahlelo athize afundisa isayensi yezenkolo ehlukile. Awu. Manje ke angikwazi ukukusho ngoba kulimaza imizwa kanjalo njalo ngisho ngesinye isikhathi izwi lishukayelwa kalula futhi ngokucacile kulimaza imizwa. Nento engcono kunayo yonke yokuba yenziwe engokuba nje nihlale emigomeni eyimisuka kaJesu Kristu uma siphande lapho nokufa kwakhe ukumbela ukuvuka namandla akhe nothando ngabantu. Futhi ngaleyo ndlela akubangeli kudideka ngoba angikimi akunandaba kimi ukuthi abantu bamabandla basonta kuphi. Into enkulu ngokuthi uma bengumKristu, uma uyiKatolika, uma uyiProtestani, uma uyiMethodist, iBaptist kumbe noma ungaba yini, inqobo nje uma ungumKristu leyo iyona nto enkulu. UKristu akabheki ibandla osonta kulo ngoba ayobhubha futhi amuke ngolunye usuku futhi abhidlike futhi awaye kuphinde acatshangwe. Kodwa umgomo wobuKristu yizimo zenhliziyo ngakuNkulunkulu. Futhi yileyo nto esithanda ukuyinakisisa ngokwazi umzalwana, hhayi ngebandla asonta kulo noma uzigqoka kanjani izingubo zakhe, kodwa lokho ayikho enhliziyweni yakhe. Manje indaba yami lokhu kusa kusobala ithi izwi elingaqondakaliyo. Manje ziningi izinto ekhalayo futhi maningi amazwi angaqondakaliyo namhlanje. Kukhona kungaqondakali indawo zonke. Indawo zonke lapho obuka khona ezindabeni zesizwe ngokungaqondakali. Imihlangano yamazwe amakhulu amane engokuthi ahlangana ndawonye abhala izimemezelo ngokuphelele, kodwa kukhona ukungaqondakali ukuthi ingabe elinye lisigcina yini isithembiso sawo esasiyisifungo noma cha. Kukhona ukungaqondakali ukuthi ingabe lizokuna yini kusasa noma ingabe lizobalela. Kungukungaqondakali kuzo zonke izinto enizibukayo, kodwa into eyodwa leyo ikuKristu, niyabo? Yileyo nto eyodwa ongaba nesiqiniseko ngayo, leyo iyaqondakala. Futhi kukhona enye into eqiniseke ngokoqobo kuwo wonke umuntu ophakathi lapha. Ngifuna ukushiya lo mcabango kini okokuqala nje. Akuqondakali noma uzophila kuba uphume kulendlu yesonto noma cha. Akuqondakali noma uyoke ubuye futhi noma cha. Akuqondakali noma uyokubona ukuphila komunye unyaka. Kodwa yenye into eqiniseke ngempela lokho ngokufa nokwahlulelwa kamuva. Qiniseke nje ngempela kuba ubonane nalokho njengoba uNkulunkulu enjalo ezulwini. Ungenza usuku lokubonana nomkakho bese uthi sithandwa ngizokuthatha ngikuse endaweni ethize. Itethize ingahle ivuke ukuthi ngeke kukwenze lokho. Ungahle ungakwazi ukugcina lolu suku lokubonana. Ungahle utshele umngane wakho omkhulu kunawo bonke mfowethu ngizobonana nawe. Ngizokwenza into ethize. Ngizokunika imali noma ngizokunika imoto yami. Lokho uhlobolwe ukungaqondakali kwalokho. Kodwa kukhona into eyodwa eqinisileyo. Lokho ngokuthi uzofa futhi emva kwalokho uzodibana nokwahlulelwa. Ngakho kukhumbule lokho sisakhuluma ngokungaqondakali. Manje kukhona abantu ocabanga ukuthi ukuze nje siyongena esontweni, ukuze nje sibe abesonto, ukuze sizwe intshumayelo emnandi ngasikhathi, kanjalo njalo. Lokho kulungile. Manje njengalokhu kushisa nakho konke futhi ngiyajuluka kanjalo naphansi kwelefeni nakho konke ngokwejwayelekile ungenza ngishe izwi. Ngifuna nje ukukhuluma nani namhlanje uma ngingahle ngikwazi ukunifundisa ezinye izinto engaziyo ukuthi nifanele nikwazi. Nalokho into ezonenza nibe ngcono ezonisiza nisahamba endleleni. Ngathemba ukuthi uNkulunkulu uzongisiza namhlanje ukuba ngedlulise into ethize kini ezonenza niqonde ukuthi yini enifanele nibe yiyo nokuthi nifanele nibe yini. Futhi ngokunitshela kuzongenza nami ngiqonde ukuthi ngizofanele ngibe ngumuntu ongcono kunalokho engiyikho nalokho ebengiyikho. Futhi usuku ngalunye mangivuke ngithi ukuphakama kancane ngisondele kakhulu kuKristu. Yilokho esikukhonela lapha kulokhu kusa ebuqothweni nabumhlophe bezinhliziyo zethu. Ngikhola ukuthi besineke size esontweni kushisa namhlanje lapho esizodinga ukuba sihlale khona lapha futhi ihlupheke phansi kokushisa ukuba nje size esontweni ukuba nje kube ukuzijabulisa ukuba size. Ngikhola ukuthi kukhona into ethize enizelayo lokho ngokuthi ngokuzela uKristu. Anizeli neze kuzozwa mina. Nakuba ngingenza konke ngamandla ami engingakwenza kodwa angizange ngidonsele umuntu kuNkulunkulu. Akekho ongakudonsa kodwa nguKristu. Nizela kuzozo ukucula mhlambe. Ukucula kuhle kakhulu. Siyaluthanda lolo hlobo lokucula. Kodwa ukucula kubadonsela abantu kuKristu. Ngumongcwele odonsela abantu kuKristu nabo. Ukushumayela akudonsi nakuba sizama konke esingakwenza ngamandla ethu. Umelusi nami senza konke okusemandleni ethu ukudonsela abantu kuKristu noma ukushumayela ivangeli. Kodwa ngumoya ongcwele ozofanele udonse inhliziyo yakho bese umemeza kuwe ngalelozwi eliqondakalayo. Singalishumayela ivangeli ngalokho esicabanga ukuthi kulungile. Kodwa umoya ongcwele uzofanele umemeze kuwe ngezwi eliqondakalayo elinkeneneza enhlizweni yakho. Futhi kukhona izwi eliqondakalayo. Kukhona indlela futhi ebukeka ilungile kumuntu. Kepha ukuphela kwayo kuyizindlela zokufa. Uthe ukuchezwa kancane endabeni kodwa ngifuna ukuhlala kulokho umzuzwana nje mayelana nabantu abathize engingahle ngibathathe emqondweni wami umuntu oyintsumansumane bese ngikwetha igama elithi uNkosikazi John Doe. Lo Nkosikazi John Doe ngenkathi ekhuliswa ebandleni wayengowesifazane nomoya omuhle wayemthanda uNkulunkulu. Oh, wayeya esontweni nomama wakhe wafundiswa ukuba enze lokho okwakulungile. Manje uNkulunkulu sipha abanye abaningi balabo mama abayifashion endala abazosifundisa abazofundisa amantombazane abo nabafana ukuthi kwenziwa kanjani okulungileyo ukwazi okulungile kokungalungile. Yilokho sikudingayo namhlanje. Sinoluningi kakhulu olunye uhlobo lwezibonelo phambi kwabantu bethu abasha. Njengokubhema, ukuphuza kakhulu utshwala edilini, kanjalo njalo. Okungafanele futhi kungomama ababizwa kanjalo. Manje qaphelani emzimbeni womuntu ukwakhiwa kwethu. Isakhiwo somzimba esiphila kuwo lapha awenzelwe ukuthi wone, wenzelwe ukuba wenze okulungileyo, wenzelwe ukukhonza uNkulunkulu. uNkulunkulu akazange akwenzele ukuthi usebenze nje bese uza ekhaya bese uthanda abantwana bakho. Lokho konke kuhle ngokwenele. uNkulunkulu wakwenzele ukuba usebenze, uNkulunkulu wakwenzele ukuba uze ekhaya uthanda abantwana bakho, uthanda unkosikazi wakho nonkosikazi ukuba athembeke futhi athande umyeni wakhe, abantwana bathande ubaba wabo nomama. Lokho konke kuhle kodwa uNkulunkulu wakwenza lokho nje yizi zendlalelo zokuthize uNkulunkulu kuba ukwenza. uNkulunkulu wakwenza ukuba ube ngumkhonzi, umkhonzi wakhe. Uyokhonza into ethize kungakhathaleki ukuthi iyini. Uyokhonza unkosikazi wakho, uyokhonza abantwana bakho, uyokhonza noma yini, imoto yakho, eyakho, uyokhonza injabulo yakho. Uyokhonza okuthize ngoba kusesintwini ukukhonza. Manje sifuna ukwazi ukuthi sikhonza. UJesu watshela owesifazane emthonjeni wathi nikhonza eningakwaziyo. Thina amaJuda sikhonza siyazi ukuthi sikhonza uNkulunkulu ngoba imfundiso ingeyeJuda. Manje nowesifazane useyaqala-ke kumthazela ukuthi ukanjani, omunye wathi entabeni, omunye wathi eJerusalema. Wathi ihora liyeza namanje selikhona lapho ubaba eyofuna abakhonzi abayomkhonza ngomoya nangeqiniso. Ngokuba uNkulunkulu ngumoya, nalabo abamkhonzayo bafanele bamkhonze ngomoya neqiniso. Njengoba ngisho ezinsukwini ezimbalwa ezedlule kuphakathi kokuthi kulapha noma ndawo, ngikhuluma ngomshini wokuhlola amanga. Manje qaphelani ngokusondela manje, ngifuna ninake ngokusondela. Beka kuwumshini wokuhlola amanga, futhi uzama ukulingisa lelo qiniso, bese uzama ukuthi uthi lelo iqiniso kodwa phansi ngaphakathi kuwe, ekuzweni konembeza umncane, ukhona indawo ebizwa ngomphefumulo. Nale ngondo yenhlakanipho ayikubusi lokho kudikizela komgudu. Ingondo ingumqondisi kuphela, iyokuqondisa futhi buthakathaka kakhulu ekukuletheni kuNkulunkulu ingqondo yakho. Ungeke wamazi uNkulunkulu ngengqondo yakho inhlakanipho. Ingenye zingcebo noma imigudu ezoholela kuyo, kodwa umphefumulo wakho yiwona okubusayo. Uyilokho yikho ngomphefumulo wakho. UJesu wathi kubafarisi wathi, ngani ninabazenzisi, ningakhuluma kanjani okuhle na ngenkathi bembiza ngokuthi nkosi enhle kanjalo njalo? Wathi izindebe zikhuluma ngokuchichima kwenhliziyo, nasenhliziyweni yenu niyangizonda, nasezindebeni zenu ngibiza nithi nkosi enhle. Wathi ninabazenzisi. Yabo, umphefumulo wakho ucabanga into eyodwa kuthi ukhuluma ngezindebe zakho enyini. Indaba enjepho, into embi kakhulu kangaka pho. Umzenzisi uyinto ekhohlisa kanjepho. Ukube engqondweni yabo basho enye into, kanti umphefumulo wabo usho enye into. Manje umshini wokuhlola amanga awuyikusebenza engqondweni yakho, uyosebenza emphefumulweni wakho, awuyikusebenza enhlakaniphweni yakho. Kukhona abanye abantu abangalengisa iqiniso, balingisa nokho kungamanga, futhi bangalengisa baze bedukise njenganoma yini. NoSathane uyena odlula konke okukhona ngokuba udukise u-Eva ngaleyo ndlela esho lezo zinto ezifanayo. Namanga amakhulu kuna onke asake akhulunywa ayenenqwaba yeqiniso kuwo. Manje lo muntu ukubake wawuke wathola lo mphefumulo ngaphakathi, uzwana kakhulu noNkulunkulu ukuthi umphefumulo wakho noNkulunkulu uze ube munye ndawonye. Khona-ke ubungacela lokho okuthandayo futhi uyakuphiwa khona. Abantu abaningi beza kimi izikhathi eziningi emgqeni womkhuleko bese bema lapho bese bethi, oh mfowethu Branham, nginokuningi kakhulu kukholwa, nginokukholwa ngangokugudluza izintaba. Futhi nokho abanakukholwa kulukhulu ukuthi babe nokukholwa okwanele ukuba baye emsamo. Kodwa banokuzwa into eyodwa ukuthi bayakholwa, bakholwa ngokwenhlakanipho ngengqondo yabo. Lengqondo yabo yisozi yabaletha kuNkulunkulu. Ingqondo yakho yimizindlo, noNkulunkulu akanamizindlo. Uba ungahle ukuzindle ingqondo yakho izokutshela. Manje buka lapho, udokotela uthi angeke ngakunqoba lokho, akunakwenzeka. Manje udokotela nenhlakanipho yakhe nobuhlakani bakhe nolwazi lwakhe lwesayensi ezemithi ukutshele okwedlula konke kuhamba kwengqondo yakhe. futhi wena ubuthathe wakufaka enhlizweni yakho futhi usebenzisa into efanayo udokotela akutshele yona uNkulunkulu ngeke neze awuthinte lowo layini inqobo nje uma uzindla kodwa masibeke phansi kuzini uNkulunkulu akazange asenze ukuba siphile ngenhlakanipho yethu siphila ngomoya ongcwele osemphefumulweni wethu othi kha kunoma yimiphi imizindlo ophambene nezwi kaNkulunkulu uma izwi lithi kunjalo awukho lutho ezweni oluma endleleni yalo bese-ke uma wenza lokho wehlela ngakwesokudla sikaNkulunkulu uyehla uze ucele okufunayo futhi uyophiwa khona ngokuba awukho lutho oluphakathi kwalapho akukho kuzindla asilahle lezo zizindlu zimi endleleni yakho khipha ingqondo yakho endleleni futhi ungakusho okuzindlayo okubonayo okucabangayo shono lokho uNkulunkulu athi kuyiqinisa nalokho kungavela kuphela ngaphakathi enhliziyweni hhayi ezinhlakaniphweni yilapho abantu abaningi kakhulu namhlanje kuzoba ukujumala okwesabeka kakhulu ngosuku lokwahlulela ukwazi ukuthi bahlale ebandleni ukwazi ukuthi benze imisebenzi emihle ukwazi ukuthi bamphathe kahle umakhelwane wabo ukwazi ukuthi bebethembekile kubantu bethembekile ebandleni nasengqondweni yabo bakukholiwe lokho uJesu Kristu ethu nakaNkulunkulu futhi balahlwe ngosuku lokwahlulela uJesu wathi baningi ababiziweyo futhi bayingcosana abakhethiweyo isango lincane nendlela ingcingo eyisekuphileni futhi ngepho bayingcosana lapho abayoba yilowo oyifumanayo manje kulini abantu lapho kulokhu kusa ngingifuna nihlale niqonde futhi niqaphele lokhu senibadala ngokwanele manje senikuzwe ngokwanele ukushunyayelwa kwevangeli senize nifanele nikwazi ukuyeka ubisi nokuthi nize ohlobweni lokudla kwangempela kwevangeli nize endaweni lapho abesilisa nabesifazane befanele bame uPawulu wathi nqabe nifanele nibe ngabafundisi kungani nisafanele nifundiswe namanje manje emphefumulweni lapho umuntu ehlala khona uyilokho yikho emphefumulweni wakho hhayi engqondweni yakho hhayi ekuzindleni kwakho hhayi ngoba uthi ngizoba nokuqonda okungcono ngingazimatanisa nesixuku esingcono uma ngibanga ngumKristu lokho kuzindla nabo awufanele wenze lokho ungakwenzi lokho makuvele olwazini lokuzibonela olusha ukuzalwa okusha into eyenzeka hhayi engqondweni kodwa emphefumulweni okususe yonke imizindlo bese uba isidalo esisha futhi kuKristu Jesu uNkosikazi John Doe wayengowesifazane olungileyo ngokwazi kwethu wagana umnumzane Doe wayengowesilisa ongumKristu onomoya omuhle eneminyaka ishe engamashumi amathathu kumbe noma into enjengaleyo uNkosikazi Doe wayengowesifazane okhangayo uyaphuma futhi uqale ukuzimatanisa nomakhelwane uphumela phakathi kwesixuku sasezweni manje qaphelani uphumela phakathi kwesixuku uqala ukuzimatanisa nabo bonke abanye hhayi abantu ababi abantu abalungileyo abantu benkolo mhlawumbe kulabo akhelene nabo uqala ukuzimatanisa nalabo bantu futhi esazimatanisa nalabo bantu uyazi ukuthi ungowesifazane olungileyo nento yokuqala niyazi kukhona okumbambayo kukhangwa ngenye indoda ngani uyindoda ekhangeka kakhulu ikhangeka ukwedlula umyeni wakhe futhi kukhona okwenzeka kuye ukuthi uzizwa ethandana nale ndoda manje layelani phansi le ekujuleni emphefumulweni wakhe izwi likaNkulunkulu liqala ukubila futhi lithi unephutha isifungo sakho singukuthi uyonamathela kule ndoda nize nehlukaniso kufa akunandaba ukuthi ibukeka injani owesifazane okhanga kakhulu noma owesilisa futhi usebenza ngapha nangapha fume kulo muntu ukuze kube sekufeni nehlukana kodwa uyoya enhlakaniphweni uyocabanga nayo uNkosikazi Jones ushaya upiyano ungowesifazane olungileyo ngani wenze lokhu nokudlinza uzobabona abanye besifazane beqala ukugqoka ngokwesimilo esibi ukuthi bagqoka lezo zingutshana ezindadlana abazigqokayo ngesikhathi sasehlobo khona lapha ikakhulukazi ebusika uma bengahle bakwazi ubunja impela nje futhi nizophuma manje manenekazi ngifane ngithethelele angifuni ukulimaza imizwa yenu angikho lapho kuba ngilimaza imizwa yenu uNkulunkulu uyazi ukuthi akusikho kodwa ngilapha njengomshumayeli wevangeli ukwenazisa ukuthi liyini iqiniso bese-ke nenza ngalo lokho enifisa ukukwenza. Manje-ke uma nihamba uyakwenza lezo zinto niqala ukuzidla, uma lona wesifazane engakwenza waziwa kakhulu, uyasonta, uhlala ezikhundleni zomphakathi, angikwenzi ngani mina na? Lokho ngokuzidla lapho umphefumulo wakho kutshela ukuthi akulungile. UNkulunkulu wamboza wesifazane yonke indawo nendoda yonke indawo ensimini yaseyideni, akazange abahlubule izingubo yabo. Kodwa ngokuzidla liyokuzidla bonke abanye bayakwenza. Mantombazane asemancane kakhulu, lalelani kulokhu ukusa evangelini. Ivangeli lathi abesifazane mabagqoke izingubo ezifaneleyo, hhayi ezingafanele, izingubo ezifaneleyo. Futhi kuya kuyihlazo. Niyazi ukuthi bekungenzekani eZurich eSwitzerland uma owesifazane eza ehla ngomgwaqo egqoke njengoba kwenza labesifazane eMelika na? Bebengamphosa ejele khona lapho nekle uthathwe ngokuthi uluhlanya impela. Ngenkathi ngiya eRoma, e-Italy, ngase ngenyukela ezikhundleni zokungcwaba abangcwele, babenayo ngisho nesayini esangweni endaweni yokungcwaba eSaint Angelo yomhume okwakulashwa kuwo izidumbu, yasithi, sifazane sasemelika, niyacelwa gqokani izingubo ngaphambi kokuba ningene kule ndawo ukuba nihloniphe abafile. Futhi enesimile sibe ezehlisa isithunzi eyonakele eyihlazo indawo enjenge-Italy futhi ize ikhulume amazwi anjalo. Nothisha bethu bayimbangela yakho emsamo ngokungalikhulumi iqiniso. Amen. Kunjani? Kaphelani wesifazane uyaqhubeka cabanga ukuthi ulungile. Emva kwesikhashana uyamshiya umyeni wakhe, usuke uyahamba futhi ugana le ndoda engumthengisi ohambayo ngoba iyabukeka umfo omkhulu. Futhi emva kwesikhashana uthole ukuthi akasiyo indoda umyeni wakhe ayeyiyona. Niyabuka kanamuhla njengoba umyeni wakhe wayenjalo. Futhi emva kwesikhashana manje-ke uyacabanga, awu ngikwenze lokho ngiyothandana nomunye. Uyaqhubeka, uyahamba, uyaphambili. Uyasoda ngokuqhubekayo melusa kakaza nesula igama lakhe ebhukwini. Uyaqhubeka impela nje esontweni uphila nje lokho afuna ukuphila. Nento yokuqala niyazi, futhi wena uthi manje buka Nkosikazi Two, uyakholelwa kuJesu Kristu na? Ngayo yonke inhliziyo yami ngiyakholelwa kuko. Kwathi kwenza kwakhe izithelo zakhe ziyafakazisa ukuthi akakholelwa. Ungayilaleli izwi elingaqondakaliyo. Malizwakala liphuma evangelini lapha, uyafakazisa ukuthi akakholelwa ukuba ubengeke azenze lezo zinto. Ubengeke eze ngaleyo ndlela. Bekwanemicabango ehlukile, bezobuswa into ehlukile. Mphefumulo wakhe owokuqala uyalidabukisa emuva lapho ngenkathi eqala ukuphuma ebehlisa emenyusa umyeni wakhe. Nazi inhlakanipho yakhe lapha, nanga umphefumulo wakhe lapha. Kukhona umuntu ohlonisayo lapho ukuthi uma uke uze unqamule awusoze unqamule ubuye futhi, awusoze wabuya futhi. Kucabangeni futhi ulokhu eqhubeka. Futhi emva kwesikhashana uma ona kule nto ngaphakathi kwakhe ekhuluma ngezwi kaNkulunkulu, into yokuqala uyazi uzofika engene shi kulenhlakanipho eyeka umphefumulo wodwa. IBhayibheli lathi umphefumulo owonayo lo mphefumulo wakufa. Ukufa kusho ukwehlukanisa. Manje-ke umphefumulo unembeza oke ukulahle, awusekho futhi usuhambe ngakho konke wayongena emhlakaniphweni. Uyahamba uyojoyina elinye elidala elibandayo eliyibandla ngegama nje elingakholelwa kulezo zinto. Waphuma baye engulubeni idla ingulube. Futhi into yokuqala uyazi umphefumulo okulahlayo okokuqala mhla uqamba amanga wokuqala ugqoka lezo zingubo ezimfishane wokuqala wenza izenzo zokungaziphathi kahle ziyofa kakhulu kuwe ungeke usakuze. Futhi uyohamba uqhubeka njalo njalo. Futhi emva kwesikhashana ukufa kuyokuthola phila ngaphandle ngaleya. Umelusi wakho uyofika besethi zonke izinto zilungile dadewethu, kulungele kuhamba manje, yonke into ilungile. Uyokhola kufanayo nento yokuqala uyazi uma sekwehla ngani nawo onke amandla okuzidla anawo. Uye esontweni unikeleka kothando, wenze yonke into elungileyo, ucabanga kanjalo yonke into elungileyo engqondweni yakhe, ulandele ukungaphikiswa kwengqondo yakhe.
ngiyazi ukuthi ngifanele ngiye esontweni, ngiyazi ngifanele ngibe nobungane, ngiyazi ngifanele ngimphathe kahle umakhelwane wami, ngiyazi ngifanele ngenze lokhu nalokho. Kodwa noma kunjalo kuyini na, umjabukisiye lo mfo. Bese kuthi-ke eholeni lokufa kwakhe, lapho eselungele ukufa ulele embhedeni, futhi khona manjalo uyavuka futhi wabhongoloza. O Nkulunkulu wami, ulahlekile. Umelusi uyothi mnikeni isidakamizo ihypo, uyahema. Futhi uyojova ngesidakamizo ihypo kuso. Futhi uyozama ukukhuluma, akakwazi ukukhuluma, uyovungama. Kuyini na, umphefumulo wakhe usubambene naye ngaphambi kokufa. Akusiwesifazane kuphela, abesilisa nabo abedelela uthando lukaJesu Kristu omenqabile wahlekisa ngalo, liyabambana nawe ngolunye usuku ngokuqiniseke ngempela, njengoba ngibi lapho kulokukusa. Ukuthi maze kwaba manje ngangokuthi awusakuzwa, kodwa kuyokubamba ngesinye isikhathi futhi. Kuyobuyela kuwe izinto ezingcolile, izinto ezimbi, ukuncetheza, ukumpompa, ukuhleba, ukunzazi nezinto ozenzile. Konke kuyobuyela kuwe ngolunye usuku ulele embhedeni wokufa. Yenze kanjalo inalithi yesidakamizo ihypo kulezi zinsuku zokugcina imise izivumo zombhede wakufa kwezinkulungwane. Mjove ngenalithi, menze abe ndikindiki. Uzama ukukhuluma kuyini na, umphefumulo wakhe usubambene naye lapha. Lo mphefumulo nomoya yile nto lapha ukuthi inhlakanipho isilungela ukwehluleka kusengqondweni kuphela. Inhlakanipho ophile ngayo izophupha.
But that soul that you grieve from your
heart.
Amen. Don't you listen to an uncertain sound?
Ningalaleli izwi lingaqondakaliyo. Kholwani ivangeli ekugcwaleni kwalo. Yebo mnumzane. Oh uthi ngaye esontweni. Ngenze lokho okwakulungile, ngakhokha izishumi zami. Lezo zinto zilungile. Kodwa lokho kuyinhlakanipho. Futhi bukani, uma bezama ukuyeka naleyo nalithi yesidakamizo ihypo engalweni yabo, babayeke babe ndikindiki ukuze bangazilutho, futhi bazama ukukhuluma umphefumulo wabo usubambele nabo. Baqonde ukuthi kuzindla kwabo ingqondo yabo iyabhubha nobuchopho babo, ebhubha nobuchopho babo ingqondo la. Yebo mnumzane. Yebo mnumzane, ingqondo yakho izobhubha nokufa kwakho. Uzokufakazisa kini, umshini wokuhlola amanga awuthathi ingqondo yakho, uthatha umphefumulo wakho. Ukudikiza kwemizwa yakho kuye engqondweni yakho, kuye emphefumulweni wakho. Amen. Ngakho inhlakanipho yakho izofa uma ubuchopho bakho sebunqamuka ukuthi busebenze. Uma igazi selehluleka ukuthululeka ledlulele ebuthosheni nemizwa inqamuke, khona-ke ingqondo yakho iyahamba nomphefumulo wakho bese ubambana nawe. Ukuthi uma lo mphefumulo wowesifazane usubambane naye bese ethi, Nkulunkulu wami ngilahlekile, futhi bacabanga ukuthi kunjani, oh kungukuhema. Bajova ngesidakamizo ihypo inalithi kuye bese iqala ukuba ndikindiki. Akabesakwazi ukukhuluma, uyazama, uyagoqana, usebuhlungwini. Nodokotela uthi mnikeni omunye, imthulise ingilosi yokufa ize ishwibe umoya wakhe uphume kuye. Kodwa leyo nalithi yesidakamizwa ihypo ingathulisa inyama, ingathulisa ingqondo, kodwa lokho ngeke kwathulisa lo mphefumulo waziyo ukuthi wona phambi kwaNkulunkulu. Uyamhlupha iminyaka engancamukiyo nasephakadeni lo mphefumulo, uyebe uselokhu uhlupheka futhi uhlupheka futhi uhlupheka lapho iminyaka iphenduphenduka. Wavelaphi na? Uyaphi na? Waphuma ephakadeni wangena endaweni encane ethiwa isikhathi. Uyaphuma esikhathini ungena ephakadeni, futhi lokho yikho emphefumulweni wakho. Lapho uphuma uyofana.
Oh
hey, kulungile. Lokho kungcono kancane. Ngithola nje ngiyaqaphela ukuthi ukuzwakala kakhudlwana ngakho. Kulungile. Lapho ngikholwa ukuthi kumfowethu Neville nishumayela kanzinyana. Kulungile, ungene ephakadeni nakho lapho khona. Omunye umelusi ofika enyukele kowesifazane athi, awu udadewethu othandekayo wayeyilunga lethembekile ngempela ebandleni leli.
Wayefika njalo ngosuku lwesabatha, wasiza abampofu, wasiza abadingayo, wenze zonke lezi zinto, namhlanje usenkazimulweni. Kodwa ukuba iqiniso kuphela belaziwa ngaphandle endaweni yokuhlupheka ethiwa isihogo, leyo mphefumulo ohlukane naye lapha emhlabeni ukuthi walalela izwi elingaqondakaliyo. Futhi wasuka wayongena ephakadeni engamazi uNkulunkulu engamazi uKristu njengokuzalwa okusha. Wakukholwa enhliziyweni yakhe, wakukholwa engqondweni yakhe, wayecabanga ukuthi wayelungile kodwa wayengalungile. Ngumphefumulo wakho okwenzayo. Oh uNkulunkulu, hawukela. Alelani izwi eliqondakalayo. Ivangeli alinalo izwi elingaqondakaliyo. UPawulu wathi uma icilongo likhala, uma isoshalizwa ukubethwa kwecilongo lasempini, maningi amakhawu amadala lapha kulokhu kusa. Ayazi ukuthi kusho ukuthini ukuhlehlela emuva. Ayazi ukuthi kuyini lamasayini ahlukene alokhu kukhala kwecilongo lasempini. Futhi uma leli cilongo lasempini lingakhali ngezwi eliqondakalayo nje umsindo omkhulu oyisicheke, lizokwazi kanjani isosha ukuthi lizilungiselele na? Uma elinye ibandla lithi yenza lokhu, elinye lithi yenza lokho, nelinye ibandla lithi yenza lokhu, elinye lithi yenza lokho, uzokwazi kanjani umKristu ukuthi kufanele enzeni na? Elinye lisho into eyodwa nelinye okunye. Kodwa ngiyakutshela mfowethu othandekayo, ngizokutshela indawo lapho elingekho khona izwi elingaqondakaliyo. Leyo isebhayibhelini izwi likaNkulunkulu laphakade. Ivangeli, levangeli ngamandla esibonakaliso sokwenza sikamagcwele kufakwe ekusebenzeni. Yebo, izwi elingaqondakaliyo. UJesu emhlabeni uyazi lapho ayemkhona, wayazi ukuthi wayengubani. Wathi nginamandla okuthi lokuphila kwami, nginamandla okubeka ukuthi abathe. Akukho ungaqondakali ngalokho. Nginawo, haleluya, manje nginamandla kukudela, nginamandla kukuxosha. Ewo mnumzane, akekho ongibambayo. Noma yimuka wesilisa noma wesifazane, zalo ngumoya kaNkulunkulu, yazi lapho bebikhona. Kungakhathaleki ukuthi kwenzekani noma bangaki othi yebo noma cha. Bayazi lapho bebikhona, akukho zwi elingaqondakaliyo. Haleluya. Oh hey, wesilisa onawo, wesifazane onawo, oh bangabantu ababusiswe kakhulu. Akumangalisa uDavide athi babebusisiwe, umuntu obusisiwe. Nebetafuleni lokuhlinzela bese uthatha uzame ukusika isibusiso usikhiphe kuye, akutholi neze. Kungamandla afihliwe, ayinto ethini afihliwe. Oh, kodwa lapho wekasilisa lofazane ongoba nawo abazi ukuthi babe nawo. Akukho kungaqondakali ngawo. Wonke umuntu ozele ngomoya kaNkulunkulu uyazi ukuthi uma edlule ekufeni ekungena ekuphileni, uyayazi indawo ihora umzuzu. Uma ukufa sekuguqukele ekuphileni, labo okungakholelwa eBhayibhelini sekuguquke kwakholwa yilo lonke izwi lalo. Uxhosha izinto zengqondo ephakeme sekwedlule. Baba ngamaKristu azithobile, bayazi uma ukufa kwedlulele ekuphileni. Amen. Wonke umuntu owenawo waye nento ethize ehlukile izwe lakwazi. Wonke owesifazane owenawo waye nento ethize ehlukile nezwe lalikwazi. Izwe lingakubona izenzo zakho ziyafakazisa ukuthi wena uyini. Ungasho ukuthi unawo, kodwa izenzo zethu zikhuluma kakhulu ngangokuthi abalizwe iphimbo lakho. Impilo yakho ikhuluma lokho yikho. USamsoni wayindoda eyayinawo. Manje kube abantu zama ukwenza uSamson abe indoda enamahlombe amakhulukazi nendoda enkulukazi ephumayo bese iqukula amasango omuzi bese isuka yahamba. Lokho akusikho. Lokho akusiyo imfihlakalo enkulu kimi ukubona indoda yenza lokho namahlombe amakhulu kangako. USamson wayengesiyo indoda enkulu. Wonke umbhalo umbeka ngokuthi wayengumuntu omncanyanyana, umfomcinyana impela. Futhi wayebusisiwe hayi na wazalwa ngaleyo ndlela. Ileyo ndlela othola ngayo ukubusiswa yilapho uma uzalwe ngaleyo ndlela. Hayi uma umphristi othize ekubusisa noma umshumayeli othize ekubhaphathiza, kodwa lapho uNkulunkulu ngomagcwele enikeza ukuzalwa okusha, khona-ke uyazalwa mntwana kaNkulunkulu. USamsoni wawuvumela kuye futhi wayewesuye uSamsoni, wawungamandla afihlakele kuye. Akusilo igama elithize lomlingo, akusikwe ukuhlikihla unyawo lonogwaja emva kwendlebe yakho uphimisele esithuleni sehashi bese ukuphosa ngaphesheya lokho kwenza umliwo lokho kuthikho okwenza umuntu aphile impilo ehlukile akwehlukene nokujoyina isonto noma ukufaka igama lakho ebhukwini noma ngokubhabhathizwa okwenza umuntu kungekazi xa unkulunkulu ngokuzelwa kumnika amandla afihliwe bese embuzisa ngobangcwele epulani yakhe okumenza abe yilokhu ayikho usamsoli ngenkathi ephumela lapho ibhubesi liza ngakuye ohheyi ibhubesi lalizomthola omncane umuntu omncanyanyana olekhanda elinezinwele ezisongeni ethi akabe kanjalo ayisikhombisa amancane amagoda elenga emahlombe akhe futhi wayeyiteketeke waye uhlobo alifushanyana wayebhashile njengoba wonke umuntu unjalo ongenankulunkulu yebo kodwa phela kanjalo ngenkathi ibhubesi selilungele ukumthwala amandla afihliwe aphuma umoya ongcwele ufika phezu kwakhe waselidumela ibhubesi walibulala sengathi kwakuyiwundlu kulapho-ke umkristu akabuyiseli umkristu akaqaphisani ngakho umkristu hlalathule nalamandla afihliwe isibuzo sikamoya ongcwele uyahamba uyomsebenzela ukukhiphe haleluya lokho ye udavide wayenawo ngenkathi esile phambi komphongolo wenkosi wayenawo wayazi ukuthi wayekhuluma ngani ngakho-ke ngaleso sizathu wayengamesaba ugoliyathi kwakungasilidwala udavide ayenalo endwayimaneni elabulala ugoliyathi kwakungasiya indwayimane ayiphethe ngesandla sakhe yabulala ugoliyathi kwakungasiya amatshe ayenawo ephaketheni lakhe akwenzayo kwakungamandla afihliwe leso sibusiso sikankulunkulu laba udavide ethathe lokho enakho unkulunkulu wakuthatha wakubuthisa namandla afihliwe ngakho kwakungesi udavide kwakungesilo itshe kwakungesikho kushaya ngendwayimane kwakuyileso sibusiso esasikudavide esabuyela isitha sikadavide amen abantwana bamahepiri babenawo babe nesibindi bathi unkulunkulu wethu unamandla okusikhulula esithandweni somile kodwa asisoze sakhothama kwakungekho ukungaqondakali kulokho awukhozi wena ongaqondakaliyo lalingekho izwi lingaqondakaliyo kudavide lapho ethi ngiqonde ukungitshela ukuthi nizoyeka lo mfilisti ongasokiwe abe lapho futhi eyise izimpi zikankulunkulu ophilayo na kwaningizelwa naye mina uqobo amen akukho ongaqondakali udavide wayazi lapho ebi khona unkulunkulu wathi davide ngakuthatha endlelweni eyakwalusana izimvu laba wawungelutho kuphela umfana wezimvu futhi ngenza igama lakho libe likhulu phakathi kwamadoda njengamadoda amakhulu asezweni unatanayeli wambuka wathi yenza konke kusenhliziyweni yakho ngokuba unkulunkulu nawe akukho ongaqondakali babemazi unkulunkulu babelolwazi lokuzibonela akukho selingaqondakaliyo ngakho udavide wathi ngizohamba ngila naye futhi namhlanje engizomnquma ikhona akukho ungaqondakali kwangathi udavide wawungunkulunkulu kuye kwakuyilawo mandla afihliwe akukho nokuncinyane okungaqondakali konke kuyavuma akukho okuphikayo abantwana bamahebheru bathi asikukhothama kwaunkulunkulu bakho asikukhonza inkonzo yakho eyiyo ngegama nje unkulunkulu unamandla okusikhulula kodwa uma engasikhululi siyavuma ukufa phakathi esithandweni somlilo futhi niyazi ukuthi kwenzekani na labo bethatha unkulunkulu ezwini lakhe futhi bahamba bayongena esithandweni somlilo lawo mandla afihliwe ayaphuma amen babazungeza yonke indawo futhi babelenhlanganyelo ofana nendodana kankulunkulu waba phakathi kwabo ephakaze imimoya eshisayo futhi benenhlanganyelo phakathi kobunzima obukhulu kunabo bonke abake bedlula kubo futhi wonke wesizelo wesifazane ozele ngumoya kankulunkulu uma kufika ihora yenza isinqumo sakho futhi umele unkulunkulu ngaphandle kwanoma yikuphi ukungaqondi kahle phakathi kwenkathazo uyobona enhlanganyelo akukho ungaqondakali baphosa udanyeli emphandleni wezingonyama akukho ukungaqondakali waba lapho wayenamandla afihliwe hhayi unyawo lukanogwaja lusephakatheni lakhe hhayi ikhubalo ukuba alifake entakeni yakhe bangeza ngigule ngazo zonke lezo ziphambano namakhubalo nakho konke amaprotestani nekatolika bobabili bayazifaka akukhosikiliseko sobumsulwa kubo ulungile ukuba naso kodwa kusikhonza ngendlela enenza ngayo usilengise emotweni yakho futhi ucabanga ukuthi siyokuvikela ekubeni ube nengozi ngeke sikwenze kuphela isandla sikankulunkulu siyenza lokho amen iyoko yethusi yayilungile kwangekho kulahlwa enyokweni yethusi kodwa labo sebeqala ukusuka kunkulunkulu futhi bekhonza inyoko umprofeti wayidilibhit wayidiphisa aman nakho lapho khona uthanyeli wangena kungekho nayikuphi kungaqondi unkulunkulu unamandla okungikhulula ezingonyameni kodwa baphosa ethaneni somlilo ngikholwa ukuthi ngenkathi lezo zingonyama zikala phezulu lapho zambuka nakho kumi indingilizi yomlilo izungeze udanyeli noma isibi silwane esiyawo esawumlioni yakwazi lokho lezo zingonyama zahlehlela emuva akuyinina amanda afihliwe ayesetizeni kadanyeli ayaphuma esembathe ndawo zonke uyinayo manje afihliwe leso sibuso sikankulunkulu esasiphezulu kwempilo yalo mprofethi amboza ngomlilo osha amalangabi njengasezave edothani ngalolo suku lapho ugehazi ebuka wasebona okwakuzungeze u-elija izingelosi zomlilo izinqola zomlilo lapho lawo mandla afihliwe ayezungeze udanyeli uphethu nojohane lapho bedlula esangweni ekuthiwa elihle inkosi yakhuluma kubo ngesishosha silele lapho wawungekho kungaqondakale babengenamfundo babengesibo ngisho nabesonto babengesibo abehlelo kodwa wawungekho kungaqondakali ngolwazi lwabo lokuzibonela babe nokuvumayo babengenamali babengenabulunga babengenayimfundo kodwa uphethu wathi enginakho engizokupha khona egameni likajesu kristu sukumuhambe babenamandla afihliwe babekho njengamanye amadoda babengemgwembeni badla njengamanye amadoda kodwa babenesibusiso ngaphakathi kubo esibanika ukuqondakala ukwazi ukuthi babemi kuphi wathi anginamfundo angisiyo noma yiliphi isonto angazi isayensi ezenkolo anginamali into nguphele enginayo ngizokupha yona uma uzoyemukela sathi iyini na wathi ngegama likajesu kristu wasenazaretha sukuma uhambe akukho ongaqondakali hhayi ukuthi sukuma uzame bese ubone ukuthi ungaluhambisa unyawo lwakho hhayi ukuthi sukuma uzame bese ubone ukuthi uzoba ngcono yini kodwa egameni likajesu kristu sukuma uhambe manje nakho lapho khona izwe elingaqondakaliyo likhala ngezwi elingaqondakaliyo kuzokwenzakani ohe ustefano wayenokuningi kwalokho okubusisiweyo kuye washo ngenkathi ustefano bemkhanda ngamatshe ohe wayenokuningi kakhulu kwesibusiso kuye okuningi kakhulu kwamandla afihliweyo ustefano waze waba ngomunye umuntu wabheka phezulu wasebona ujesu ebi ngabasona sikankulunkulu futhi akazange ezwe ngisho igabade ngenkathi limgqimiza ekhanda ngani sengiyambona ustefano lapho waguga phansi izitha zakhe zimphimisele ngamatshe nakho konke okunye futhi bemkhanda ngamatshe ngamagabade wavuka wayesebheka ezulwini wayesethi baba ungababambeli lesi sono ngiyabathethelela baba siningakhulu isibusiso ngaphakathi kuye kwenzekani na ngiyakutshela ayisevulekanga amazulu lobo omncane owawukuye wavula indlela emafwini ezinkanyezini wajabula enkungwini wazewabona ujesu emngakwesomnene esikankulunkulu wathi bhekani ngibona amazulu evulekile mfowethu inkonga uba ngibe nakho kuna yonke imfundo yonke imali ebeningayi ngobela phambi kwami yonke imfundo yami ngizoyiqathaza lapha yonke isayente yami yezenkolo yengqondo ngizoyishiya lapha wonke umcala wami ngizowushiya lapha kodwa manje afihliwe leyo nto yenza kuqondakala kwevangeli izokuyisa ezulwini baseyikuthwala wadlule ezigodini zethuzi lokufa amen wayazuthi wayikhuluma ngani wathi ngibona amazulu evulekile wayenesibusiso wayenamandla afihliwe futhi akabanga esezwa amagabade emva kwalokho wayemshaya ekhanda ngamadwala emshaya ohlangothini olulodwa olunye ustefano bandla wayenjengengane icanyeliswe ezingalweni zikanina futhi unkulunkulu wayesemthunduzele ukuba amlalise esifubeni sakhe show with Stefan Wafa. He pumped the letter to Stefan Wallap Joe. Colonel Wavala. Fortu. He locked up Funa Padwandel.
One beggar is for Benz Gangulu, SM to do the Lugum Lalis, or what we are born to turn a lap and Guisa corner. Why in a small season? Why in a Manda Fishiwe? Are you now on a quacha? Ayi kubalo ephakethe lakhe kodwa into ethize emphefumulweni wakhe lokho kwamguqula futhi kwamenza umuntu ohlukile uPaul wathi ukuphila engiphilayo manje wabonisa ukuthi wayephila owehlukile kanye hayi mina kodwa uKristu uphila kimi washo yebo uJohane uMambule wayenezwe inkondakalayo ephimbweni lakhe wayethanda iNkosi wacamela esifubeni sayo wayenenhlanganyelo noJesu Waphila waze wasondela eminyakeni eyikhulu budala wenza izimangaliso nezibonakaliso futhi wabona imibono futhi ngenkathi bekwenza bathi ungumthakathikazi ngakho wabweza basebebilisa amahora angamashumi amabili nane ebhodweni elikhulu likaGreece niyazi ukuthini lawo mandla afihliwe ayaphuma lawo mandla afihliwe ayesenhliziyweni yakhe amabheza yonke indawo futhi lapho bebheka ebhodweni likaGreece Leso sibusiso sasi kuJohane. Futhi bamkhipha kuGreece kungekho yilodwa iphunga likaGreece kuye. Basebethi ngumthakathikazi, ungumbhuli, ungubhelzebhubhe. Wonke owesilisa nowesifazane wakwazama ukuphilela uNkulunkulu solo ngezinto zokungamesaba uNkulunkulu. Ungumthakathikazi. Wathi ngathi uGreece. Wayenamandla kaNkulunkulu amakhulu kakhulu kuye kakhulu ngangokuthi. Hayi ngokuthakatha kodwa kawulina amandla kaNkulunkulu afihliwe hhayi kuye wayebuwe efana nomuntu udla njengomuntu wayelala njengomuntu wayekhala njengomuntu wayengumuntu kodwa uNkulunkulu wayekumuntu wakhe isibusiso sasekumuntu ubusisiwe umuntu kwasho uDavide ngokho kungaqondakali kuwe lowo muntu uyazi ukuthi ukhuluma ngani angikhathali ukuthi izwe lithini ukuthi wena uthini ngaye zama ukumenza ahlanye ngeke ahlanye Angikathali ukuthi ukhuluma kangakanani ngaye ngeke aze akunake. Uyokhuleka ngoba unesibusiso phakathi lapha. Yokukhulekela kunjalo. Ungahle wenze noma yini ezweni. Akakunaki nakukunaka. Angeke ahlebe ngomakhelwane bakhe futhi ahambe ejikeleza futhi adala inkathazo uyoba umlamuli. Uyakwenza konke angakwenza ngokuba ungumntwana kaNkulunkulu. Usisiwe lowo muntu. Yebo. Ngenkathi abantu bePentecost benyukela ePentecost. Abe ngabantu nje ngenkathi benyukela lapho. Kodwa khona manjalo babesephezulu lapho. Babesaba. Babevala amafastela. Iminyango ivaliwe. Babesaba ukuhlushwa. Babengamalunga amahle ebandla kwaze kwafika isikhathi. Babekade bebhaphathizwe emanzini kwaze kwafika isikhathi. Kodwa babengenawo amandla afihliwe. Babengenakho lokho kuqondakala. Omunye wabo wathi uma mangifake izandla zami ohlangothini lwakho, mangifake imino yami lapho kwabhoboza khona izipikile esandleni sakho. Omunye wathi kowesifazane, oh kungubula awubonanga lutho. Kodwa laba bagibela le kulezo zitebhiso basebenyukela esitezi khona manjalo kwavela ezulwini inhlokomo namandla afihliwe ehla angena kubo. Kamuva bale baphumele emgwaqeni chasing bethokoza bebonga uNkulunkulu beshubela ivangeli bedumisa uNkulunkulu. Babenamandla afihliwe, babenamandla izwi elalingazi lutho ngawe. Manje kuyafana. Izwi elingaqondakaliyo ningalikholwa izwi elingaqondakaliyo ivangeli alinalo izwi elingaqondakaliyo uthi mfowethu Branham ngikholwa ukuthi ibandla lami lishumayela ivangeli kulungile uJesu wathi manje ngizolinika into eqondakalayo kubani ikholwa wathi hambani ezweni lonke manje futhi lishumayela ivangeli kukho konke okudaliweyo okholwayo babhaphathizwe uyakusindiswa ongakholwayo uyakulahlwa na amen oh ngizizwa ngikahle
is the conjunction don't stop here preach the gospel
na isihlanganiso ungami lapha ushumayela ivangeli na lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo akukhozwe lenkondakaliya ivangeli amen bathi bamadimoni ngegama laba yokhipha amadimoni lela kusilo izi lenkondakaliyo ivangeli lathi lokho kusekukhaleni kwensimbi Otomo! Hallelujah!
Oh, hey! Lokho ngokuzwakala kwensimbi mabexosha amadimoni bayokhuluma ngezilimi ezintsha angiqonde lona izwi labaqondakaliyo manje bakhuluma ngokwazi ngesambulo babe nesiphiwo sangempela ukukhuluma ngezilimi kukhona into eyenzekayo uma benza lelo akusilo izwi labaqondakaliyo lelo akusilo izwi lokungakholwa akusilo nhlobo uma kuyinqwaba yokuqhubeka nje njengoba sibona izikhathi eziningi ningi lokho ukungakholwa kodwa uma ukhuluma ngamazwi okuhunyushwa ngesambulo haleluya leyo insimbi yevangeli inqenqetha akusilo izwi elingaqondakaliyo uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayosinda lelo akusilo izwi elingaqondakaliyo nina bantu abathandekayo eningabe Church of Christ emumva lapho nithi lokho ngokukadevel kuyikho na kusho ukuthi ke ibhayibheli ngelikadevel niyabona ibhayibheli lathi bayobeka izandla phezu kwabagulayo bayosinda ngiyoba nani ngibekile kuze kube sekupheleni kwezwe akukho zwi elingaqondakaliyo kwayani nizokuninginingi ngesayente ezenkolo yebandla kungamazwi angaqondakaliyo akubambisani nebhayibheli upawulu wathi uma icilongo lingakhali ngezwi elizwakalayo singazi kanjani ukuthi ubani ozolungiselela impi na yebo mnumzane oh hey uJesu wathi lezi zinto engizenzayo nani niyakuzenza ngisho nezinkulu kunazo ngokuba mina ngiyakubaba wami awukho zwi elingaqondakaliyo akukho nto uPetro wathi ngosuku lePentecost ezenzweni zesibili elamashumi amathathu neshagalombili phendukani lo nalowo ababhathizwe egameni likaJesu Kristu ukukhokhela kwezono zenu khona niyakwamukeliswa isipho sikaMoya oNgcwele lelo akusilo izwi elingaqondakaliyo kwakungekho ndawo eBhayibhelini nomaphi kusukela kuGenesisi kuya ezambulweni lapho uNkulunkulu ake afafaza khona umuntu lelo yizwi elingaqondakaliyo lingakazi bekhona indawo lapho khona noma yimuphi umuntu ababhathizwa khona noma ngayiphi enye indlela kunasegameni likaJesu Kristu noma yini ephambene iyizwe elingaqondakaliyo ngalibhayibheli lenziwe ngalokho-ke ibhayibheli lena yimbewu imbewu iyothela izithelo zayo kulukufuthumala akunjalo na kwenokumnandi uhlobo lomlilo esiludingayo ngongcwele nomlilo ukushisa kungokwenyama nobusonto kuphume kithi ukusibuyisela emadodaneni nasemadodakazini kankulunkulu labo khona le sayensi yengqondo yezenkolo nalokho enikufunda ekholeji phandle lapha kanjalo njalo kuzodlula nonkulunkulu akwazi ukungena enhliziyweni yakho yilokho kubalulekile akusikho ukuthi uma uzosho uyethi Maria kumbe hhayi uma uzokwehla bese usho isivumokholo sabaphostoli ebandleni labaprotestani lokakuhlanganise lutho nawo akukho nto ujesu wathi uma umuntu engazalwe ngokusha akayi kungena embusweni amen akukho ze lingaqondakaliyo akukho nelincu ngenkathi elithi enyuke lapho bukani ake nginikhombise into ethize ngenkathi elisha ebhekisisa u-Elijah uyenyuka futhi uyambhekisisa wathi ufunani na ufaniswa kwakristu nebandla wathi ngifuna ukubona into ethize walifunani na wathi ngifuna okuphindwe kabili komoya wakho uma usuhamba lokho kwakungukulamba leyo kwakuyisayensi yezenkolo lokho kwakungukwengqondo wayekulambele imgqondo yakhe yayikufuna umfuno wakhe wakukhalela lokho akusho ukuthi wayenakho u-Elijah wathi ucele into elikhulu kodwa uma ungibona uma sengihamba ulungile yuza kuwe mfowethu wambhekisisa lo mprofethi wonke umnyakazo ayewenza futhi lapho lolo bizo lokugcina selifika no-Elijah wabizelwa phezulu ukuba abonakale ebukhweni bukankulunkulu unkulunkulu wamehlisela inqola ukuba agibele otumo wamehlisela inqola namahashe enqola amahashe omlilo nenqola yomlilo wathi nceku yami ethandekayo khwela kwenziwe kahle wathi kulungile Elisha ngiyabona uyangibhekisisa wakhumula ibhantshi lakhe waliphosa ngemuva wacosha ilo bhantshi elifanayo waseligqoka akukho ongaqondakaliyo wehla wayemfuleni haleluya ubonile ukuthi u-Elijah wenzeni wamvulela wona ukuba awele ngaleyo ndlela wathi uma isalokhu enguye nomoya wakhe ophezu kwami uzovuleka futhi awukho ongaqondakali wawushalo macala onke wayesethi ophi unkulunkulu u-Elijah na nolwandle lwehlukana ngapha nangapha Why say I'm a
winner? He didn't have to go
to the prophet. I escorted to a prophet to go
out
to food. What do you No education level. Who have a food? I'm going to have a hump. Besides, I'm going to go to the other I am the one who is 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 the one
uphumela egcekeni ubheka imoto yakho bese uyabuya uyangena bese uthola phansi ufunde ngaqambalala epetheni akukuhle buvila uNkulunkulu akwela amakristu anezinhliziyo ezivilaphayo akubi kuhle wazi kakhulu ngalo bese uxoxa kancane kabi kwabanye abantu ngalo wathi baba ngikwazi nje ukuvuka kusesekuseni ngathi ibuka Bhili ngolunye lezi zinsuku awuzokuba naye ubaba ozokunakekela ubaba uzobe engasekho ngokunye kwalokhu kusa ungena ekamelweni bese uyabuka mhlawumbe ubaba uzobeselele lapho uyomnyakazisa kodwa angeke esavuka ngathi bayobe sebengidonsa-ke bengehlisa leli sonto elidadlana ebhokisini ngikwedlula ijokuli sesandleni sakho ukhala ubuke phansi uthi lowo ngubaba wami osemdala ngivuke sengathi ngabe ngamlalela ngathi kodwa khumbula Bhili bengihlela njalo ngingovuka kusesekuseni halleluya amazwi okukhala kanti konke libuzisiwe ngiyovuka ngokuvuka kwakuqala ngiyakholelwa ekuvukeni kusesekuseni halleluya kwalinye usuku lwenkazimulo ngumusa kankulunkulu ngiyalikholwa leli vangeli engilishumayelayo ngikholwa ukuthi liyiqiniso eliqotho ingubo ka-elisha ayinalo izwi elingaqondakaliyo awukho zwi elingaqondakaliyo indoda kakhongolose u-abshow kwakungekho zwi elingaqondakaliyo ngenkathi umongcwele ungitshela phezulu yangali yangaphambi kokuba odokotela baze bathole i-amuba isilwane esingenasimo kwakungekho zwi elingaqondakaliyo ngenkathi odokotela bethi mangifa futhi kwakungunkulunkulu owangiphilisayo kwakungesilo izwi elingaqondakaliyo kwakungesilo izwi lingaqondakali e-Greensmill ngalowo busuku ngenkathi ingelosi yenkosi yenyukela kimi yathi ngalesi sizathu wazalwa ezweni awukwazi lingaqondakaliyo ngahamba ngakhuluma nabanye abashumayeli ngakho bathi Bhili ubunephupelo esabisayo kodwa kube khona imphefumulo eyizigidi ezuzelwe uKristu kwakungekhozi lingaqondakaliyo lelo kwakuyiphimbo likankulunkulu ikhuluma kumfokazana awukhozi lingaqondakaliyo wo nje angikwazi ukushumayela ma ngicabanga ngalokho ngangitshela unkosikazi esikhathini esithize sedlule kungenzeka ukuthi sengake ngaxoxa lapha ngaphambili ngiyalazi imuva lomndeni wakithi ngiyamthanda ubaba wami sewashona wafela ezingalweni zami ngikhuleka kodwa wayephuza wonke umndeni wakithi wawuphuza benze ezinkulu izinto ezilimazayo namanje ihlazo emphakathini abafowethu bayaphuza hhayi ngoba ngifuna baphuze ngiyabakhalela ngibakhulekele konke okunye kwakuvamise ukuthi ngaphambi kokuba uNkulunkulu angibize ngangima emgwaqeni ngikhuluma omunye umuntu ngenxa yegama babethi oh Branham suka omunye umuntu edlula efuna omunye umuntu athi suka kuye kulungele bese beyasuka-ke babengangikhulumisi ngathi kunkosikazi ngolunye usuku manje ngizofanele ngiyithinyelele ngiyongena ehlathini indawo ndawo futhi ngicashe ukubalekela abantu abavela emhlabeni jikelele abezayo kwenziwe yini na ngoba ngathi athisha kaninginingi na ngoba ngafunda isayensi yezenkolo na ngoba nginemfundo na ngoba ngajoyina isonto elithize na khabo lokho bekuyoba yizwe lingaqondakaliyo kwale kukhona into ezwakalayo ngolunye usuku phansi enhliziyweni yami hhayi engqondweni yami enhliziyweni yami
uNkulunkulu wangena bekulokhu kumnandi kusukela lapho lo ngumusa omangalisayo ngolunye usuku ngamangala ngaphezu kwanoma yiphi into eyenzeka esikhathini eside ngingumthandi omkhulu wemvelo niyazi nginguye ngiyazithanda izilwane ngicabanga ukuthi nje ziyisimangaliso ngangihlezi emnyango wami umfowethu Leo nomfowethu Jean wayelapho nomfowethu nodadewethu Woods wayesezansi lapho noBilly Gilmore omncane umsengi wayemi lapho futhi ngeleshumi ekuseni ezansi emgwaqeni kuza into ethize okuqugayo kuhudula umlenze ngemuva kukho kwathi wangena esangweni lami kwase kwenyukela ezitebhisini zami kwakuyi-opozamu isilwane eside sifane nenkawu esifaka amazinyane azo esikhwameni ngeleshumi emini ziyaphuphutheka ngaleso sikhathi sosuku ziyaphuphutheka zonke emini ziyisilwane sasebusuku esigijima ebusuku ziyadla futhi zidle zijikajika futhi zithole ukudla kwazo ebusuku nonke niyakwazi lokho i-opozamu isilwane esidliwayo futhi sajika sangena esangweni ngaphuma ukuba ngihlangabeze i-opozamu ngathatha ihala ngacabanga isimanga ngasho ukuba iyipupude yini eyenza yenze futhi ibhadazele kanjalo na ngabeka ihala phezu kwayo futhi yaphenduka yase ingibuka yase ihahama ngacabanga kukhona into eyisimanga futhi kwenzeka ngabuka phansi ephaketheni layo i-opozamu yinto eyodwa ngaphandle kwe-kangaroo zimbili kuphela enesikhwama ezithwala ngaso izinyane lazo futhi esikhwameni se-opozamu yayinesishiyagalombili noma isishiyagalolunye sezingane ezincane ezingenaboya ephakathi lapho yayibanjwe yinja kumbe noma yimoto yiphuka umlenze ithambo layo lomkhono ezimpukane ezihlaza zigcwele kuyo izimpethu ezindlebeni kanjalo njalo futhi yayilapha ixhuga kanjalo futhi yahahama ngoba yayicabanga ukuthi ngangithatha abantwana bayo ngathi leyo opozamu inobuningi ubumama ngayo kunenqobo yabesifazane ikakhulukazi lona wesifazane owaphosa ingane yakhe efuleni ngelinye ilanga ukuba isuke kuye ngathi kujean noLeo behlezi emuva lapho ngathi wozani lapha futhi ngizonifundisa intshumayelo ngathi bukani izimilo zalona wesifazane bukani izimilo zalelinenekazi isilwane esiyisimungulu kodwa sinobuningi ubunenekazi ngaso kunamaphesenti angamashumi amane abesifazane basemiliya kunjalo ngani sisalelwe nje cishe ihora ukuba siphile ngokubukeka sikho kodwa siyachitha lelo hora silwela ukuvikela labo bantwana baso nalaba besifazane baphumela lapha futhi babe nezingane ezincane bese bezincisha umoya futhi bazikhwilizise futhi baziphose empilweni nezinto babi kwedlula izintsha babi kwedlula izilwane linikazi elincane lilindanga alimanga nokuma nganhlanye laqonda ngqo ezitebhisini zami futhi liphelelwe amandla lalala lapho sazama ukulisukumisa lase lingasekho lalokhu lisabhonga lizobuhlungu besabekayo unkosikazi wothi uyenyuka nomnumzane wothi nabo bathi mfoni Branham ngikholwa ukuthi into ewubuntu efanele yenziwe ngokuba kubulawe i-opozamu lezo zingane ezincane bandla zizofa indlala wathi yeyona nto kuphela ongayenza obungayenza omunye umuntu uyafika wayesethi mfowethu Branham awuyibulali ngani i-opozamu na wathi ibulale iyafa wathi ileli lapho izobuhlungu wathi khipha izingane bese uyazibulala zingaba ngcono wathi azinawo umphefumulo isilwane esiyisimungulu nje isilwane nje wathi izintwane ezincane badla zizobulawa indlala umama badla leli lapho nalezo zingane ezincane zincelwa lolu bisi kuye futhi uyasazi isimo akade ekuso wathi zizofa ngathi ngathi iqiniso ngumzingeli kodwa ngisuyimbulali ngathi ngiyakuthanda ukuzingela kodwa angibulali ukuba ngibulale nje lowo ngumbulali kunjalo angibulali lotho engeke ngiludle noma into engingeke ngayisebenzisa noma into ebhubhisayo hhayi ukubulala ukuba ngibulale lowo ngumbulali wangamabomu ngangingekwenze nje ngangingekwenze futhi ngangazi ngokuba nokuhlakanipha ezindaweni zangokwengqondo ngendlela eyiyo yokucabanga into yokobuntu ukuba yenziwe bekungaba ukuyenza kuyoba ukubulala i-opozamu nabantwana i-opozamu yayifa yayingeke iphinde isimame futhi. Nabantwana babeyobulawa indlala nokuphuza lolo bisi oselujiyile oludala kunina babezofela mhlawumbe osizini. Into engcono kunakho konke ukuba yenziwe ngokubakhipha osizini leyo kwakuyinto ethintanayo, kodwa into ethize phansi lapha yayingangivumeli ukuba ngikwenze. Izixoko ziqala kufika, nganginokubizwa ngaphuma. Ngalowo busuku umfowethu uthi nami sasigibele siphumile sisemgwaqeni nodadewethu uthi nomkami siza sehla sivela enhla ngaseScottsburg, lapho engangizama ukuthola okuncane ukuphumuza ingqondo. Umfowethu uthi wathi uyawubona lowo wayamdlwane omncane emuva laphaya emgwaqeni na, wathi uzothola ukufihlizeka. Ngashweba imoto yami ngase ngibuyela emuva samcosha umfo omncane ebandla. Wayegcwele amazeze nezintwala notwayela umudla lomqeda. Awu yini eyayingaba yinto enokuhlakanipha ukuba yenziwe na? Ngimbulale ngangingena kukwenza. Ngamletha ekhaya umfo omncane, ngathola umuthi wamazeze ngase ngimfutha, ngathola okwelapha utwayi ngimnika okumnandi ukudla okuhle. Ngamfihla phezulu lapho ngizama ukuthola umfo omncane ukuba asinde. Ufuna ukuphila, ukhona into ethize ngokuphila engeyangempela. Ungabulingisi ubuKristu, thola ukuphila. Phila, ungali nje iqobo lwakho ngapha nangapha uthi awu ngingumKristu bengingafanele ngenze lokho, bengingafanele ngenze lokho. Phila! Munye okunakekelayo. Ngalowo busuku ligabenge leshumi noma eleshumi naye enquleyo ophozamo encane yayisalokhu ilele iqulekile, izimpukane ziluhlaza zigcile kuyo, umkhono wephukile ilele lapho izwa ubuhlungu ifa. Isikhale side kamuva kungena uBhili, nakho kulele iophozamo endala ilele emuva lapho la ubantwana bezama ukuncela oluncane oluningi ubisi kuyo ukuphila kuphuma kumama. Wayeselokhu ebubula ngokwesabekayo. Wayezama ukuvuka futhi wayengakwazi ukukwenza. Ngingakwazi ukususa leyo ophozamo endala abadle emundeni yami. Hayi caba uNkulunkulu, bengifanele ngihambe ngingene bese ngithathe isibhamu bese ngibulala leyo ophozamo, kodwa angikwazi ukukwenza. Yini indaba Nkosi na? Ngama phansi ngehla ngenyuka kwasa iophozamo endala elele lapho. Ngabuyela emuva ngacabanga, oh Nkulunkulu, nanso lelo langa elishisayo ileli esitebhisini sami impela. Ngaqala ukuhamba ngibuyela emuva ngedlula kuyiphansi. Modwela bonisiwe wangimisa, kodwa uyimise ngalelakazi uyingomile ngokuba ngumama wangempela, futhi ngiyithumela thini yakho kuba ikhulekelwa, futhi uyayiyeka ilale lapho njengowesifazane esitebhisini esisemnyango wakho. Ngathi Nkulunkulu uthethelela inceku yakho eyisithutha. Ngaphumela lapho ngaze ngithi, Nkulunkulu, uma unesihawu ngokwanele ukuba usebenzisane nesilwane esiyisimungulu esibe nobunanekazi obenele ngayo ukuba ikhulise izingane zayo, ukuthumela iophozamo engazi lutho esitebhisini somnyango wami ukuba sikhulekelwe. Oh Nkulunkulu, philisa iophozamo egameni kaJesu, ngiyakhuleka. Iophozamo endala yaphenduka yase ngibuka yavuka ngezinyawo zayo yaxosha izingane zayo yase izifaka phakathi lapho kwaba sengathi ikhothamisa ikhanda layo yase ithi ngiyabonga, yase isuka iya ehlathini ithokoza. Yaswa kuningi kakhulu kunoma kwenza abashumayeli ngezinye izikhathi iyolandela kuhola kukamoya ongcwele. Uma uNkulunkulu angasebenzisana neophozamo angasebenzisana kakhulu kangakanani nomuntu uma kuphela bebe. Awukho zwini ngaqondakaliyo ngalokho. UNkulunkulu usebenzisa izilwane ukufundisa izinkonzo, impela uyakwenza. Wasebenzisa umnyuzi ngesinye isikhathi ukusola umshumayeli ohlubukile uFrantis Ongcwele wase-Asisi. Nina bantu baseKatolika enithi wayeyiKatolika kodwa wayengesilo, walibhikishela ibandla likatolika ngawo onke amandla njengoba ngenza, kodwa lalingekho elinye ibandla ngalo suku. Ngakho bamthatha base bembiza ngongcwele. Ngenkathi ephumela emgwaqeni ukushumayela ivangeli elifanayo nelishumayelayo manje, izinyoni zazijekeza ezihlahleni. Wathi bona dewethu abancane, ngizoshumayela ivangeli kaJesu Kristu, thulani tu. Ngenkathi ngisashumayela futhi zonke ziyoni zavala umlomo wazo, lena kusilo izwi elingaqondakaliyo. Siphila ebukhoneni benkosi uJesu Kristu, izibusiso zakhe zilapha. uNkulunkulu akwazi ukuhlalisa indiza phansi ngaleya kuthi ayibambe ngenxa yozihluphekelayo ongazilutho owesifazane oyikhaladi owayengabazi no-abici bakhe ukuba kuphiliswe umfana wakhe owayenesifo sokubhajwa. Niyayazi indaba. uNkulunkulu akwazi ukukhuluma ne-opozamu engazilutho. Bekukhona abashumayeli kuleli dolobha bahleka ukuphilisa uNkulunkulu. Abantu abaphakamisa ikhala labo bese bethi ngangihlanya ngoba ngakufundisa. uNkulunkulu esebenzana ne-opozamu engazilutho ngoba yayiyinenekazi, ngoba yayizithanda ezingane zayo, ngoba yayizimisele ukuzivela. uNkulunkulu afanayo. Sithunyelwe lapha kulo mhlaba ngezinto ezehlukene. Abanye bathunyelwe ukushumayela ivangeli, abanye bathunyelwe ukuprofetha, abanye bathunyelwe ukukhuleka umkhuleko okukhona, abanye unesiphiwo sokuphilisa. noNkulunkulu ofanayo wakhuluma ngale ayekameleni lethu ngalowo busuku noma ezansi lapha ngishayela kulowo mbono futhi wangitshela ukuthi umfowethu uBhozwedi wayelele ngale ya eseseduze kokufa eNingizimu Afrika. nomongiwele washaya itelegram lapha amahora angamashumi amabili nane. noNkulunkulu ofanayo, uNkulunkulu ofanayo afika ngokuhlonipha kwethembeka. uNkulunkulu busa inhliziyo yabo. ukwethembeka ngiyonikela ngekazi lokugcina ngekazi lami owesifazane omnyama wedlula bonke noma ophuzi wedlula bonke kulelizwe oyofuna ukuhlala ngokwethembeka kumyeni wakhe. bengingamfela njengoba bengingenza kumkabu uqobo. ngiyahlonipha njengenenekazi. ngicabanga ukuthi uJesu Kristu wenzani na futhi ingani ningethembeki kuye nokuthi nishiye kuzazisa kwenu ukungana kwena. yeyeka isoto lenu izinto ezincane bese nizwa kuye futhi nethembeke na. leyo opozamu bandla noma ongcwele nami phezulu lapho ngiseholidini kungakhulekiwe ngisho naleyo opozamu eyinelekazi elincane ilele esitebhisini somnyango wami. lapho ilanga lalishisa yalala lapho ngokwethembeka. lapho kufika ebusuku amehlo ayo ayevuleka yayikwazi ukubona kodwa moya engcwele awuyivumelanga ihambe. yalalala ubusuku bonke yayingakwazi ukuvuka. kwase kuthi-ke kusesekuseni kakhulu kukhombisa ukuthi yayikadilele lapho lapha emahoreni angamashumi amabili nane ilindele isikhathi sayo ukuba ikhulekelwe ngoba yayiyisilwane. futhi lapho umoya ongcwele uthi phuma uye lapha futhi uyikhulekele uNkulunkulu wasezwini wayiphilisa. ngokushesha yaqoqa izingane zayo ezincane yazifaka esikhwameni sayo yase ibheka ngemuva kimi ngamehlo abukeka edabukisa ukwedlula onke engawe ngawabona. sengathi ithi ngiyabonga mnumzane onomusa futhi yahamba yehla ngomgwaqo yedlula ezine ezinye izindlu eziseduzane kakhulu nomgwaqo kuneyami ukuba ijikele esangweni. eyodwa, eyesibili, esithathu, eyesine, esihlanu le eyajikela kuyo GSU yathi qathatha esangweni. ayilindawo ngaphandle lapho esihlahleni, ayilindawo ngemthunzini yenyuka ijabula elangeni ukuba ifinyelele esitebhisini sasemnyango. yalala lapho ngokubekezela, ingahambi, ingakhonondi, ilindele ukuba kuze kube isikhathi sayo sokukhulekela. kwase kuthi-ke lapho ngilalela umoya ongcwele uNkulunkulu wabuyisa impilo ye-opozamu. yaxosha izingane zayo yasibuyela endaweni ehlala kuyo. akukho zwi elingaqondakaliyo. uNkulunkulu obala izimpaphe emaphikweni ezinyoni uyazi ukuthi zonke zikuphi. uNkulunkulu obala izinwele zekhanda lakho. uNkulunkulu ogibele emaphikweni okusa. yena owadala amazulu nomhlaba wazi zonke izidalwa nawo wonke umuntu unguNkulunkulu. leli yizwi lakhe odlula amazulu nomhlaba kodwa lona alisoze. ningathukiswa imfundiso yabantu kholwani uNkulunkulu futhi niphile. ake sikhuleke. baba wasezulwini egameni lenkosi uJesu indodana yakhe ethandekayo akukho zwi elingaqondakaliyo. akukho okungaqondakaliyo ngalokhu. weyindodana kaNkulunkulu uzalwa yintombi wafika lapha phansi kwamandla kaNkulunkulu. wafika lapha ngentombi uMariya. wahlupheka wopha futhi wafa phansi kukaPonti Pilato. Lago betada bamnikela amaJuda ambethela futhi baphika olungileyo futhi kulotshiwe kungani ukuba bezizwe baxokozele nabantu bazidle ngokuyize na Oh uNkulunkulu qiniso ngokwelula isandla sakho ukuba uphilise ukuze izibonakaliso nezimanga kwenziwe ezinsukwini zokugcina ukufakazisa ukuthi lena yimvula yokuqala neyamuva amandla kaNkulunkulu alapha ilanga elakhanya ngosuku lwePentecost kubantu basempumalanga selikhanya ngasentshonalanga manje balibhuka futhi bahlekisa ngalo futhi bathi lalingukungakholwa bababiza ngabathangathikazi nababhuli nabangakholwayo futhi baze bababulala babashisela esikhokwaneni base bebaphosa emafutheni kodwa wena wawunabo kubakhulula wena ulapho namhlanje Ulapha wenzela ihora lokuvala wenzela ngisho izibusiso ezinkulu kunezinye wenzela ukuba imvula yokuqala neyamuva ihlangane ndawonye namanje baba uma kuba khona ukungaqondi kunoma iluphi ulwazi lomuntu lokuzibonela kuleli kamelo ngiyakhuleka baba ngaleli hora bazominyanisa ukholo lwabo hayi endleleni yabo yengqondo yokucabanga hayi ekuzindleni ngemfundiso yomuntu kodwa ekukholweni kwezwi likaNkulunkulu ekuphileni okunguna phakade lesi siboseso sizicela egameni likaJesu ndodana yakho amakhanda ethe kotheme Angazi noma ukhona yini umuntu phakathi lapha manje ozothi ngokuhlonipha uphakamise isandla sakho na bese uthi ngiyakwenza lokho hayi kumshumayeli kodwa kuNkulunkulu uNkulunkulu kucula indlela yami yokucabanga ngizamile ukuzindla ngokuthi lezi zinto ziyoba njani ngizamile ukuzindla ukuthi omakhelwane bami bayothini uma ngike ngaze ngazalwa ngokusho uma uNkulunkulu eke waze wangibusisa ngokuthi ngiyomemeza uma uNkulunkulu eke waze wangibusisa ngokuthi ngiyobana olwazi lokuzibonela oluyongenza ngikhale izinyembezi futhi ngize ngishiye engihambisana nabo Ngizamile ukuzindla konke uNkulunkulu kodwa namhlanje ngeke ngisazindla Ngiphakamisela isandla sami khona manje kuwe uNkulunkulu futhi ngithi lobu ngubufakazi bami uma uzokhipha izizindlo kimi futhi uvumele umphefumulo wami uthathe indawo yawo ukuba ngikholwe izwi lakho ngaphandle kokuzindla ngizokholwa ukuthi lizwi elizwakalayo elinikwa mina Ngizophakamisa isandla sakho na noma ubani endlini noma ngabe ukuphi uNkulunkulu akubusise wena wena nawe 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 cishe amaphesente angamashumi esiyagalombini nhlanu endlu ukuzindla lahlani izizindlo zilahleni phansi uNkulunkulu akafuni nibe nomzindlo umzindlo njalo uzama ukuthola indlela yokuphuma ukukholwa akuzindla ukukholwa kuyakholwa nje ingqondo yakho yini ekwenza uzindle ngamanga umshini wokuhlola amanga uyakufakazisa lokho
God's Bible first proof.
IBhayibheli kaNkulunkulu kuqala liyakufakazisa. Kodwa umphefumulo wakho ungafiyo mfowethu, dadewethu. Amandla akho okuzindla ayokushiya uma usushaywa ukufa. Kodwa umphefumulo wakho uyoba nawe iphakade. Ngiyeli kholwe izwi likaNkulunkulu namhlanje futhi nimemukele na. Ezindlu mthandazo. Omunye futhi ozophakamisa isandla sakho na athi ngikhumbule manje mfowethu Branham usakhuleka ngifuna ukulahla ukuzindla uNkulunkulu akubusise nenekazi encane ukhona umunye uNkulunkulu akubusise mfowethu ngiyakubona uNkulunkulu akubusise mfowethu ngiyakubona uNkulunkulu akubusise mfowethu wena yebo dadewethu omunye futhi na omunye futhi phakamisa isandla sakho masinya impela thana Kumbula uNkulunkulu akubusise mfowethu othandekayo uNkulunkulu akubusise mfowethu lahla ukuzindla uNkulunkulu akubusise dadewethu ngiyasibona isandla sakho uNkulunkulu akubusise dadewethu ngiyasibona isandla sakho ungabe usazindla kholwa nje uNkulunkulu akubusise dadewethu omunye futhi ngaphambi nje kokuba sikhuleke manje ngizokhuleka futhi ngicela uNkulunkulu ukuthi uzokusiza Ngiyasibona isandla sakho. uNkulunkulu akubusise insizwa, ngiyasibona isandla sakho. Omunye futhi uNkulunkulu akubusise mfowethu, ngiyasibona isandla sakho. Oh ukubusiswa kokukholwa, isibusiso sokungazami ukukulinganisa. Isibusiso sokuphumula nje ezweni likaNkulunkulu bese uthi leqiniso bese uyaqhubeka, lengokuphila, lengokuphila, liphila ngempela. Owamoyi gogo thandekayo umphekazi umdala ehlezi emuva lapha ngenkathi ngimtshela izolo ngakho.
Wathi Billy bengine washo likhulu ebengingakwazi ukulihambisa wathi ngangingakwazi nje ukuhlala ngaphandle kwalelo washo likhulu ngangingenayo imali yokuzithengela elinye ngakho wathi ngehla ngase ngithi uNkulunkulu yenza lelo washo likhulu lingihambele uzokwenza na wathi wabheka phezulu laseliqala ukuhamba nje lihamba ngokuphelele ifiji lakhe wathi izinsuku ezitha zibe mbili emva kwalokho lilokhu lingabi nalo igwa indawana nje lapho eliyaye libambe khona u-ayisi kwenze konke abengakwenza ukuba aligcine lingayeki ukungabi nalo igwa noma aligcine lingabi nalo igwa ngoba wayengakwazi ukugcina ibhotela lakhe nezinto kulo into endala banda ongumfelokazi umyeni wakhe usenkazimulweni lo ngumkhwe wami unikeza ubufakazi bakhe bokugcina ngapha akwesokuncele sami ngaphambi kokuba aye ekhaya wakhoqa wayazi ukuthi wayengenayo imali yokuthenga elenye ifriji wathi uNkulunkulu uzobanazo isihawu kimi futhi na uyangazi qalisa ifriji lami ukuba libande futhi uzokwenza na wathi wasuka wasehamba futhi wabheka phakathi efrijini lakhe futhi lase lineqhwa ndawo zonke. Yibalula nje, tshela nje, ungacabanga ukulinganisa, ungazami ukukutadisha, kukholwe nje. Ungakulinganisi ngokwengqondo, kukholwe nje ngomphefumulo wakho. Baba wethu wasezulwini, abaningi baphakamisa izandla zabo kulokhu kusa, bafuna umkhuleko. Ngiyakhuleka uNkulunkulu ukuthi lokhu kuzoba ngokuthinta kokugcina namhlanje ngeke besazindla bazohamba bekholwa siphe khona Nkosi kuyizwi lizwakalayo yizwi levangeli unyaka wejubhili wenkazimulo isikhathi sokukhululwa sesilapha ungeke yini ngiyacela baba uthathe ngamunye wabo ubafake ekunakekeleni kwakho na bese ubapha ubiso liqotho levangeli manje futhi uma sebevele beluthathile lolo wangathi bangemukela inyama eqinile manje futhi babe ngamaKristu agcwele bangabe besancetheza neze nezwe futhi bazitike ezweni kodwa babe ngabesilisa nabesifazane bangempela bekholwa izwi eliqondakalayo ukuthi ivangeli liqinisile akunandaba ukuthi ubani othi aliqinisile iBhayibheli lonke izwi liqinisile abantu bafundisa imfundiso eyimiyalo yabantu kodwa izwi kaNkulunkulu lisoze lahluleka wangathi bangalikholwa namhlanje nalabo abangaziphakamisanga izandla zabo abanelisekile ngempela kodwa abangaziphakamisanga izandla zabo siyabakhulekela futhi Nkosi ukuthi uzobahawukela lezi busiso siyazicela baba nxa yokuthi ngolunye usuku siza ekwahlulelweni nomlayezo walokhu kusa uzolethwa obala ngalolu suku manje ke kwangathi umphefumulo wabo ungebahluphe uthi bufanele ngabe wakwenza lokhu kodwa kwangathi kungaba ukuthula esigodini uma bedlula ngokuba egameni likaJesu siyakucela
Amen.
uNkulunkulu othandekayo uma kuba khona phakathi kwabantu ngalolu suku noma iziphi izinhlupheko noma iziphi izifo noma yini engalungile emzimbeni wabo wenyama siyakhuleka baba njengoba umoya ongcwele ulapha nje umemeza kakhulu izibusiso uhlanza imphefumulo yethu kukho konke ukungalungi ngegazi lenkosi uJesu indodana kaNkulunkulu wangathi yona namhlanje nomoya wayo omkhulu onqusayo eziqinisekiso zokumsulwa zakhe ezinkulu zokuphilisa. Makuthi wonke umphefumulo ohlanzekile ubuke ngaphesheya le eCalvary, bese uthi lapho walenyazwa ngeziphambeko zami nangemivimbo yakhe siphilisiwe thina. Siphe khona Nkosi manje amakhanda ethu ekhotheme, uma ekhona ozokhulekelwa ngokugula ungasukuma ume ngezinyawo zakho noma ngabe ukuphi. UNkulunkulu akubusise kunjalo, sukuma nje ume mpu. Oh Nkulunkulu, Baba wasezulwini othandekayo, uyababona bonke laba bamile Baba, bamile bufakazi ukuthi bayakukholwa Baba. Wena owakwazi ukuthumela leyo ophozama endala yangena esangweni. Wena owakwazi ukwenza leyo enkulu inkunzi eyingozi eyayimi lapho futhi yabuyela emuva. Wena owakwazi ukwenza leyo mivi ihambe iyongena ebhokisini. Wena owakwazi ukubuye uphilise leyo nja, inja yami endala yokuzingela emva kokuhudulwa amamayela angamashumi ayisithupha ngehora, amamayela amabili ilele iwugongolo ifile. Ngangiyithanda into endala, umkhuleko wayibuyisa. Umkhuleko wafaka lowo mlenze we-opozamu nomkhono endaweni yawo. Lowo mama omncane wambuyisela esihlathini ethokoza isandla sikaNkulunkulu ophilayo. LamaKristu nginezandla zawo zibekwe phezu komunye Nkosi. Nami izandla zami ngizibeke kulo mfowethu njengokunikeza inkomba yokuxhumana nawo wonke umuntu osendlini. Sinamakholwa Nkosi, siyazikholwa lezi zinto, siyakuthanda. Akukhoze laqondakaliyo. Sikubonile uphilisa abagulayo, uvusa abafileyo, ukhipha imimoya emibi, ususa imidlavuza, wenza abakhubazekile ukuba bahambe, usindisa imiphefumulo, ungcwelisa ikholwa, ugcwalisa ngomoya ongcwele, unikeza ukuphila okungayi kufa. Woze abafayo bebonga, befakaza bedumisa uNkulunkulu. Bekholwa uyabuya futhi. Sidinga usizo Nkosi, siphe Nkosi ukuthi yonke into eceliwe izophiwa. Imiphefumulo izosindiswa phezu kwezinto zonke, abahlubuki babuyiselwe. Futhi sikhulekela ukuthi imizimba egulayo izophiliswa njengamanje. Ngithumela lo mkhuleko wokukholwa egameni likaJesu Kristu ukuba kuphiliswe abagulayo, ukusindiswa komphefumulo, ukubuyisela kwalabo abaphandle ngegama likaJesu. Manje nina eningahle nikwazi phakamisana izandla zenu, sisacula leli.